L'air d'amado a kelenko ka furuba togo dali soro, ka ke républicain jamanatikisi kalata cheboye, anika jirako ladala kinifela wasade, sénateur G.D. Vance benake aka joro fanganyoye, noye kolistere. Trump dona Milwaukee Fisher Forum kono a laminine ni deme bagawye ka komoko fo minkaranga ke setigi jamalaje. Okera tleni wati ba flana ye republikan jama ufe minye bolono bla ka baraji di lakarela gelen korodo ma minkera a deme bagado bela katigelen baye. Kasora Trump no ye san bi wolomna ni shegiye obeka da ayera la kosobe aka segini na Maison Blanche la. Hal ni sariyako gele a chamambe ye ani fanga boli fla munu yaka fanga sarati folo diridara jamana kuntigi Joe Biden yegegele kalata dafia ufe ani demokratu hamina nkola aka kenea ko chogwa oka aka yirafo ye kunafoni dobo ka foko Trump Vance ka lanyini bina Amerik jamana deon ka josaria bo ubulo ka chamazela moro toro anika nyina mayake songo gelenye obekera ka nafado tomba nafolotigi uni namarato ula tiena akele onko ka chiden chamanga kalata soro wala sa kacheboa ninta. Jamana kuntiki koro, Trump bina GOP noe republika unka politikiton nyemine kalata sabana tukutukulena. Aye sebe asoro, saan bafla nitani woro aye kunsoro sisan jamana kuntiki Joe Biden fe, saan bafla ni mugan, abina min kumbe kukura novam kalu natala. Jamalaje kero kono, jamana kuntiki koro laminine ni Amerike jamana baye kukura, make America great again. Tamashen ye kasoro maraw ye kalata katugunyoron fe, ka nyeshi Trump ka fanga sarati flanama. Minka ka furuba, bonyama segin jemukan ke alamsado natala. Trump ka yerefoko nyemgo ye republikan jamana laje bani laben wala sa kachika nogoman dojira. Mimbe jigia jira ka sinsi barukunka munumbena ato, nyemgo tlalendo kaseka nisonjaya bunya kalatala ni si wara uche.